tupendeze. Mpenzi wangu nishike mkono, mimi nawe twende mbali. Tuepuke maasidi, watu wache tunenepe. Uwe ndo faraja yangu, usini wache mpweke. Nalithamini pendo lako, nikikuudhi I'm sorry. Nitakupenda mpenzi, milele yote amina. Nitakutunza kama mboni, walai sikuachi. Nangami kama boya tusi, eti nibaki single. No, uyo pepo ashindwe. Sema sema
tumebarikiwa na Mola,
tupendane milele yote
mimi na we.
Penzo langu mimi
uwedede,
sina mwingine bule. Lua langu mimi
uwedede,
nakare nakare.
Penzo langu mimi
uwedede,
sina mwingine bule. Lua langu mimi
uwedede,
nakare nakare.
Nangami kama boya tusi.